trendybeats.com.
After the rain, they come sunshine. No matter how we dark, they must pray. Milizolezo ke mesiano wacha. If Eddie Oko get mesiano joy. Toasters of the Lord shall be like Mount Zion. That shall not be shaken but enduring forever. Tugu wandi go kike. Onye nwere ki wedi enine.
Okwagi.
Okwagi sinige burayi.
Okwagi.
Okwagi sinige burke. Oh. Shall not be shaken but enduring forever.
Chukwu bwandi kokike. Onye nwere ki nwere ihe nile.
Okwagi.
Okwagi sinike burayi.
Cheta nkwa ikwere.
Okwagi sinike bu nke mo.
Male.
Anam niru ki.
Niru ki kainu.
Ka nke tuke nile.
Jesus okwagi.
Okwagi sinike burayi.
Okwagi.
More music on trendybeats.com.